about the mud of this shit, man. Icon in a building. Whoa. Africa, you know what I'm saying?
Hey, kumadama beat ni normal, doba kislap na shika chiromo. Snitch alileta mudomo, gengi kajama kabaki msoto. Gode kiwaka ni nono, mode wa rap na madama mono. Luku ni clean kidogo, chuja ni leather zimetoka ndonyo. Mina maji tuko best, aswa tuko galaxy next. Kadi napewa ni red, game ili switcha tuchezi na ref. Lipa deni usipango na gangs, leki manigo na toko dipeng. All black for your info, kani wako na fungia jicho. Mina maji tuko best, aswa tuko galaxy next. Kadi napewa ni red, game ili switcha tuchezi na ref. Lipa deni usipango na gangs, leki manigo na toko dipeng. All black for your info, kani wako na fungia jicho. Kaina kuja na quality busy kwa juicy decline. Nikomboka si crime, busy na life na leave si mine. Mtani kwa tipsi mapengwa kiwine. Kani kwa missing, niko space. Sifote mawe niko rada. Peng palazo na shades, poryo kimia bakisha za plata. Fadhela kwa game, skill ni kama za Messi. Game ni switch, ma player kukuit. Ninja libaki akapati wa jezi. Nane kwa mgongo, maybe. Dream iko true, ma fans wa medi. Mistari kadhaa za ulevi, mother kihala na cheza na
baby. They tryna put me in quarantine. Whoa. Then on my flow with too sick. Apo junkie my cup, my remedy. I'm patching bars like I'm Bruce Lee. They tryna steal the recipe. Give them hell, my enemies. Most of the niggas, my minimis. Give them my reason to envy me. Long as my people believe in me. Check it.
Tuko real close. Best in the game, yeah, we think so. Africa na Sean, ni lingo. Dobe ko best. The rhyme ni simple.
Bado nasaka hii ganji. Kama si cash mazeo tupati. Bado nachena warazi. Fama na magun na mblena wabaki. I was stuck in the hood, I'm parking. Straight from Nairobi, they thought I was capping.
No caps, leo tikuanza more buzz. Zikifika inshallah to all fans. Mina maji tuko best, aswa tuko galaxy next. Kadi napewa ni red, game ili switcha tuchezi na ref. Lipa deni usipango na gangs, leki manigo na toko dipeng. All black for your info.
Yeah, you know what the fuck going on.